listening to the Fresh Party Mix. Fresh Party the Mix. Fresh Mix with DJ. DJ. THK, masikio yako yanamilikiwa na mikono salama ya DJ THK.
Many kill go to the jet for life. Don't forget to go jack. Okay, but yeah, but it's a lancer. Only me need the club. Okay, me chance. I get him up for you. Put me later. But the IT, I don't know. You take that. Tell her if you wait.
But she tell me when I beat. Money man, it's like you push the love.
What you really want, baby, just gonna big river. Show me where I be six with my forget. Green rapper, you go eat spinner. She fit relax, so no make you go need to relax. I get you now, papi, you go prefer to snap. You get the plan, nothing I no go fit finas.
We'll be right back. Hey guys, you know what it is? I'm just here chilling with the Bottle Chief. DJ THK hitting them high.
Oya kundi gang gang gang, oya tuko gang gang, oya wanangu wa gang gang.
Kaso paka kazi kwenyeo, we mushizo, utawaua.
Oya, oya, oya we, nakuonga figo ni kupe na moyo. Hivi nina wipu we jifundu mtoyo, nyuma nilikotoka nilikuwa loyo. Yaro ni guta mengi ni mkoma, oya noma ama bendi noma. Oya noma ya nimipaka homa, ni muda wa kuindori sasa.
I don't know. Kaka, wala misi mindi. Oya we, wala miss ni mindi. Minitaka wala miss ni mindi. Tosi, 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 tosi. Catalina jo Fogo si nyeshe. Me kosi si jele ole. Fogo si nyeshe. Catalina jo Fogo si nyeshe. Me kosi si jele ole. Fogo si nyeshe. Moyo, moyo. Bono na niyo masana moyo wangu we. Mo, mo, mo. Bono na niyo masana moyo wangu we. Moyo, moyo. Bono na niyo masana moyo wangu we. Mo, mo, mo. Bono na niyo masana moyo wangu we.
Selemani na mitandao tunajipanga kujikusanya. Selemani tukuwashe mabao
sante sobala nege manjo to kati batali lele malito amba shabala lele kanio sante sobala nege manjo to kati batali lele malito amba shabala lele kanio sante sobala sante yo I'm go to the guy kima ne mali sipa puna baga ama ne pati sipa kipa patala tumawa stete na baba tibema Tilema, oh, good night. Keep on the money, sala.
Nirungi mishisha, nibange Selemani. Ili ujikulipa, unaganja tumezani. Nirungi mishisha, nibange Selemani. Ujipostisha, kama we bosia.
We Selemani, we excele, sele, sele. We Selemani, we excele, sele. We Selemani, we excele, sele, sele. Selemani, we excele, sele, sele.
Mwana kama unavani, sele. Kinaona kukana, sele.
Pesa ya pombe na shisha sikosi. Najua na vipengele, watu wanapiga hodi. Ila kuonga mademu wazuri sichoki. Kama umemchoka tuachie sisi.
Asemaje?
Tumlepa kamifupa sisi ndo mafisi. Kama umemchoka tuachie sisi.
Asumani.
Tumlepa kamifupa sisi ndo mafisi. Sawa nimeachika, ila naburudika. Sipangiwi na mpwa yoyote, pesa inatumika. Nimeachika, naburudika. Sipangiwi na paka yoyote, pombe zinamwagika.
I am a disco dancer.
Yeah.
istingo. Anga nimpulele nyaka. Anga nimpulele nyaka. Aye, jala, mulaba. Kiti na ingela jitola. Impilo jitoko so istingo.
Bye. wai paka. Are nyava kala kala teka. Bari busa bari busa. Bari rapa bari rapa.
Don't be scotadium. Hey. You bad. Tupia vitu vya brass juini lui le buche selibuti na gome fanyo kushin vai sutu si shushin ko round na ni kupa sound si tusi kwako mi I'm lost and found so zushi si pushi nongeze mojuzi mafundi kugado none nuksu none mpuzi ni down na kustoka haji TikTok neza chundisha gome ka hey song na mvutia kama ring chong kwa zuri unapigia bao kama ping pong na kwa zuri kwa peki yako unafanya nizidishi kuhasu silali na lala macho na kusha mali kubali hakuna
aliyakarota usije toza weni bariki kupeleke kwa mapuza mali ya roza usije toza weni bariki kupeleke kwa mapuza
achia shisha
achukucha zimemona memona kaka shushwa
achia shisha
Yeah. so sai bonani kama ni majita sepeti ya kilenga na wena undani ai wona yiti beti kunani ai beso sa sa sava sa sa sava sa sa sava ai ai tata
koma sava koma sava koma sava koma sava.
Masikhosho engenkinga Sekukubalisela
How do you
Masikhuphula imizwa
Wezombi
Sukumisa umzimba
Engithi ey
Masikhosho engenkinga Sekukubalisela Masikhuphula imizwa Sukumisa umzimba Koma sava Koma sava nana Aye sava Aye sava nana
Koma sava
Koma sava
Koma sava
Koma sava
Aye sava
Aye sava
Aye sava
Aye sava
Aye sava
Koma sava
to love you, would you still leave here with me if I didn't have a dollar? You fucked up my Prada, put lipstick on my collar. Could be my dirty secret if we keep it undercover. Como sabe? Nice to meet you. You couldn't wait, so you said fuck me in the thug. What made you walk my way? Was it my smile or my diamond Rolex? You ain't seen nobody else in the place. Yeah, you heard me say.
Come on, Sava.
Come on, Sava.
Come on,
Sava.
Come on,
Sava.
Aya Sava.
Aya Sava.
Aya Sava.
Aya Sava.
Aya Sava.
Aya
Sava.
Come on, Sava.
Soup.
Ramaphosa, Itabo Makeba, ay, Usbone Mazindene, Ebaba ne jealous.
Lulu Kimondo nyama choma na makuku kuku. Kama unaengova kuna supu supu. Ukishindo humgando chiza takiduku. Kisha DJ tuchafie madufu. Nasema pata chimbika huu mwaka huu. Nimeota na date naye na futa tatu. Na steli ni moja kifo cha mende tu. Kama unanikubali weka mikono juu.
Lekile, lekile, lekile. Lekile, lekile, lekile. Lekile, 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 lekile. Lekile, lekile, lekile. Lekile, lekile, lekile.
Uniona hivi ya mpeni.
Let's go.
Ninashika pesa na kuspendi. Unishusha mimi hamiwezi. Natembeza mboko moja moja niweze.
Leki, 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 leki.
Cash
stand up, huh? Then you wanna Maradona get down, huh? Just come down, huh? Stand up, huh? Are Maradona get down, huh?
Oi, man. What's in the bone?
Renang kamu jarang suka villa, kama hita, mandila, rapa keja, Unilever, Goborete, Emalema, Osaka garo shaka dalimwe, Osaka garo get dance man, chibi jadi nyaga sama let's get, skete sela sali rap dance man, cash content, stand up, then wanna Maradona get down, cash content, stand up, Are Maradona get down.
Oi, man.
Bona, Joe. It's Olivia.
Batini bon.
Hey, kiri, hola, ni hola. Bacala, papir, bima, du.
Renang kamu jarang suka villa, kama hita, mandila, rapa keja, Unilever, Goborete, Emalema, Osaka garo shaka dalimwe, Osaka garo get dance man, chibi jadi nyaga sama let's get, skete sela sali rap dance man, cash come come, stand up, then you wanna Maradona go down, cash come come, then you wanna Maradona go down,
He dusha siki ya mtu nogesho na mdarasini Mana sojina anataja mpaka ubini Tena kiumwa huwaga ataki kwinini Anacho kitaka kuniona mimi Tena mkaka kwangu ndoka fola Yani mazima Kitaka kukiwasha tunakiwasha Nikwambie tu Mindo wa kwanza Kamo kitaka kukiwasha tunakiwasha
Nasima pole Wacha niko pepole Matangu pole Wacha niko pepole
Hata kwangu mimi yaliyomo yamo Oh, yaliyomo yamo Na mpaka kwani vya kitharamo Tena usijaribu mashindano Uniwezi hata kimuonekano Ah, muonekano
Sina noma, sina noma Nachotaka kukwambia sisi tushapendana Sina noma, sina noma yeah. Nachotaka kukwambia sisi tushapendana Nikwambie tu
Then I blast up Pennsylvania's crossing disaster I'm a fan where I hope you know the matter Make a package after I grant you chapa After page one tell me what's in that chapter Wait, then why ain't jump you? They say I too tall, then why ain't jump you? I know I'm drink, then why ain't jump you? Too slow, I got a skin jam you Now you the play call of duty Now we the call your babe on duty Number one, nigga man, only money na the ginger man They say, where too bad on the two bars Who's got me, I'm at you with two bars Plutomania, they can call me Presido When I fire, my bazooka, you can call me Commando You know your bitch, your man, phone, now we know that my money, no You show up now, we be step up, and then you got movies, no
Thank you.
in a forest radar. Ask confirm that famous Pito. Magnet your bitch like Magneto. Ladies wanna take a photo. Big and just cut up Bololo. Resido don't come yo yo. Bulldog not the back like Bingo. Let's pass and see how the team goes. I'm a problem to the internet. I only smoke class with your cigarettes. Number one nigga man, only money like the ginger man. They say the boy too bad and too balanced. Lose God make a match you with Timbaland. Lutomania, they take on the press and go. When you buy a member, look at you, they don't do come and go. You go love to come and go. Now we do that and what they know. You show up now, we do step and then they let up.
iyo a na binti la LD banali na noga
piano iyo ti piano iyo a na binti la LD banali na noga
ebu kwa cheza muni mwite yule aje akatike atule ndo atefeme zoa mkono upande ushuke twende vi macho weni bebe macho I feel macho tikisa vi macho twende vi macho weni bebe macho I feel macho tikisa aya
lazima iwe sababu
Shashere ni mioza moe maini paka bandama ndo kucha kani kuna kipere asa weze nula tulali
kitanda cha moto
wakubwa tunakesha kulala
kwa che watoto
usiku ndo hatari
moto juu ya moto
tunaziama sayari
yani jojo juu ya jojo
mina yeye bamu bamu Yendo hawa miya dam, dam, dam Wenzenu penzi letu dam, dam, dam Mina yeye dam, dam,
can tell I'm done to him. I'm sure I'll never forget my team on Saturday night. I'm away.
I think about basi usingimbi. Nionye na tosh. Ololuwe. Ololuwe. Wendo para kwa moyo. I wanna kiss you. Oh Lord, I miss your love, love, love.
My teacher.
Oh, what is this in love, love, love? Oh, make me find me, me. And I will love you.
I will love you today. Tomorrow we will happy. We sorrow today. Tomorrow we want and she will call you today.
Fresh party mix. Fresh party the mix. Fresh mix with DJ.
DJ Juki, DJ Juki,
Wallace. It's in a party band, Olanda. Telephone a balim coming from land. Telly champagne, na mapia banda. Ah, Bossa. It's in a party band, Olanda. Telephone a balim coming from land. Telly champagne, na mapia banda. Segafunu, Ogus. That's the most and plan them through. Psycho too, sell him a life boom. Psycho too, sabi manalu. Ah, yenna. That's no moves and plan them through. Psycho too, sell him a life boom. Psycho too, sabi manalu.
Oh, Azambe. Agenda ku shop to men am ganda. Agenda ku liya men am ganda. Am ganda, oh nam ganda. Men am ganda. Agenda ku liya men am ganda. Agenda ku shop to men am ganda. Azambe, men am ganda. Leona umeme, telescope sikate umeme. Paka kani tengeneze kameme. Leo mpaka kaonge ungenge.
Oh my gosh, oh my, oh, oh my god. Oh my love, oh my, oh, oh my gosh. Oh my love, oh my, oh.
Ah, boss, tina bapati benda olanda. Telefuna bane mkame zomlanda. Teli champagne na mapia bandi. Sika kunu, ubusa. Zomlanda, zomlanda, zomlanda. It's about party in the land.
Oh, Azambe, agenda ku shoto mena mganda, agenda ku liya mena mganda,
una mkanda, una mkanda. Akenda kulija mina mkanda, akenda kushota mina mkanda. Atapi, una mkanda.
Take a selfie, show me your iPhone. Show me your iPhone. Show me your.
Kariya, 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 k Kasi
Kasima.
Sebuleni kwa kwa waibu, basi njo chumbani.
Njo chumbani mwa.
Walinambia unatoka Buza we, wa mtaa gani?
Yeah.
Hey, ukae kwa jambi, kari kigogo, au kibarazani. Karibu sana. Kalia, siti kalia. Kalia, si umetaka liti kalia.
Kalia, kalia. Kalia, si umetaka liti kalia.
Kalia, kalia chombo imesimama kalia.
Kalia, kalia. Kalia chombo imesimama kalia.
Tukupeleke mjini kalia, kalia ko kalia.
Hey. Hawana man, wana man, wana man, wana man. Hello.
Ukijipata wana jilase. Hoya masela. Watu wana visase. Yani visa juu ya visa. Wamezali wana jilase. Ukiwa juu juu juu. Kutapigwa majungu ngungu. Kutapigwa juu 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 juu. Kutapigwa juu 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 juu. Na ukileta uku ku ku. Kutapigwa kwa juu 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 juu. Kutapigwa kwa juu 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 juu. Kutapigwa kwa juu 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 juu. Zombe sama now.
Kama tupo bongo mani. Kama tupo bongo maniga, 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 kama tupo bongo maniga.
Le casse tepe coffe la bandretta, casse benza ni pizzi la seba. Ah, ripula ridi busa, bana le muna ke pela kikusa. Na ki teacher ivi le kerula. Ah, chupa pogo mani, ah, pogo mani. Ah, lina le muna mani, ah, pogo mani. Ah, lina le muna mani, pogo, ay pogo.
Tushike viuno venye sketi. Hey, hakuna kama isa mshamba. Hakuna kama isa mshamba. Kaskazi machokwa mikwande.
kaskas macho kwa mikwanja.
Bwana sifiwe,
amen,
milele na milele,
amen.
Shetani akipita
teke, teke, teke kule.
Bwana sifiwe,
amen,
milele na milele,
amen.
Shetani akipita
teke, teke, teke kule.
Ukipendwa safi, ukiachwa
mbaya yo,
ukipata no
safi,
ukikirisika
mbaya yo,
amikoko safi la kulipa
mbaya yo,
kuchiti safi ukifumaniwa
mbaya yo.
I'm on a new level, Bobo. I put it all on God, yeah. see me smile, my brother. You for just show me love. Viviendo la vida loca. Nobody take my joy. Better make way when you see Ogaraya. Ogaraya. Easy money, money, money.
Ogaraya. Ogaraya.
Too much money, ni ni ni.
Ogaraya. Ogaraya.
Easy money, money, money.
Ogaraya. Ogaraya.
Too much money, ni ni ni.
Ogaraya.
Them no believe in my come up. I run my city, I bust up. Check over me, pay, I know I'm talk. You can step to me, show the escort. Back to his kata, he go ro ro. Make all the girls, they go lo lo. Isha Oluwa, go send it to ye. Isha Oluwa, you ta follow. Do is winning, see you no more loss. See my day, you me come. I feel like what's the rush. Can I, waiting this up. Me not see no evil and I fear no one. I do the sign of the cross. For you, the me don't be dumb. I'm on a new level, Bobo. I put it all on God. So when you see me smile, my brother, you for just show me love. Viviendo la vida loca. Nobody take my joy. Better make way when you see your garaya.
Ogaraya.
Money, money, money.
Ogaraya. Ogaraya.
Too much money, ni ni ni.
Ogaraya. Ogaraya.
Easy money, money, money.
Ogaraya.
You're listening to the Fresh Party Mix. Fresh Party Mix. The Fresh Mix with DJ.
DJ THK. Masikio yako yanamilikiwa na mikono salama ya DJ THK.
Baby kweli, usiponiona punzi na bananana. Eti baby kweli, unaumizi utamu bananana. Eti baby kweli, sakando hivyo kwa nini twagomba bananana. Au ndo kweli, tamuna chungu ndora ya kupenda nanana. Hawa juyo,
baby Amazonipa, wapi unanishika. Na ndo maana mwengine sitaki hajui. Na navyopenda sifa basi hapa vichwa. Mara najona nipenda na unyaji.
Nachotaka ni wambie ya unanipenda dali. Hautaki kuwa na mimbali. Bila mimi hawezi. Basi niambie ni wambie wajue.
Ka unanipenda dali. Usiku bila mihaulali. Niendo wako mpenzi. Basi nyambe ni wambie wajue. Tunapendana. 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 Tunapendana.
Sokani tena. Penzi ni hadithi za siku nunu. Iwe kwenye furaha nyakati ngumu. Penzi ni maradhi nishikwe pumu. Nimekupenda we ashki majinunu. Usinificha dharani baby ni chumu. Mengine tu yafanye tukiwarumu. Aki ya Mungu wala yuki ni thurumu.
Bombo clad
nanyonga ndumu. Oh wewe. Sitaki ni kukwaze usini kwaze. Tukawapa maneno watutangaze. Wengine wanangoja siku gombana. Oh wewe.
Penzi kwenye kibaba lijaze jaze.
Mambo ya kinikaba uniliwaze.
Leo tule mlenda kesho nyama.
Basi nambie ni wambie kauna nipenda. Oh,
DJ THK hitting them high.
Oh my way, nataka nikupe penzi ulishike lote. Ulishike kwa mikono mwenyewe. Na hata ukiwa mbali we, jifanye bado kama tuko wote. Fumba macho unione, unione mwenyewe. Lima baya yapo, ila mazuri yapo. Tujishikilie, sija ukaniacha, utafanya nilie. Wali wabaya wapo, ila wazuri wapo. Nabidi uangalie, usiwatamanie, utafanya nilie.
PSK.
Huyu wa sasa, nahisi nimefika. Staki hata kupepesa macho, sioni kando. Huyu wa sasa, nahisi nimefika. Staki hata kupepesa macho, sioni kando.
Patara utanambia ni kuna muda kama siyami. Na kuna muda ni kana pinone jini. Mana penzi lako ndege mti. Niko mato ya joshe tulia mimi. For your love let me sing sing. Nishakulea atari mapenzi. Tamu pipia kijiti. Ukilamba unacheka. Na kibari diki. Muzishi na tano ya mkeka. Shikiki, lino vyote temesha. Situfunge muziki, nikonyeshe jinsi na vyacheza. Mina mapost na mi, mapost na mi. 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 Mina mapost na mi, mapost na mi.
Na sio nyumba wala raha tu zimenizidi. Sio mambo mitana, penzi mwenye na faidi. Onalishwa na gala, na kumbatwa kwa baridi. Usinyone na mara, na tuzwa na kivi.
Nakuja, baby nakuja. I love me, baby nakuja. Nakuja, baby nakuja. I love me, baby.
Nikamate, kamate ya simbu wake. Baby let me be romantic. Hatuja, we don't mind them. Navuta picha, ulivyo teacher. Mambo choro choro. Mama, bonita, bure mbongo. Nakuja, baby nakuja. Allow me, baby nakuja. Nakuja, baby nakuja. Allow me, baby nakuja. Kama ajali, mie, wako nyanga nyanga. Uodari, utafanya nilie. Waki, mie, nyanga nyanga.
sina shughuli. Eti kumwacha na nzaja soko sepa. Natoa wapi jeuri. Na kukoma kaeka nota katia na kufuri. Oh baby mimi apata bani.
Niwambie wala soni kama nushamba. Kupenda usipopendwa. Ila leo acheni niwambie. Akinuna siwezi kulala. Moyo unaniuma. Nakusara namuwaza yeye. Nikinuna wezi kulala. Moyo unamuma. Anakosara, ananiwasa, ametawala akili. Namdhibiti, anidhibiti, alipo nipo, nami niliko yupo. Oh, ananipenda,
ananipenda, nikinuna nuna, ananipembeleza.
Kinyo maji ananiona kwenye glasi. Na misamaki yendo maji. Nampatia, nampatia. Mimo nyewe siwezi kula. Anichakula hakipiti. Hata nikikunyo maji ananipatia, ananipatia. Ah, kama sio mimi ni wapi angepata faraja, anajiuliza. Kama sio yeye ni wapi ningepata faraja, mimi najiuliza. Anapenda gapa kamana anione. Alipo nipo na mimi nilipo yupo.
Toke hata mara moja. Akili ni mwangu. Oh mara moja.
DHK.
Ninayopitia ni kama umeniroga. Haya mapenzi yamenipa gonjwa. Japo sijawahi kukwambia jinsi ninavyokuota na kuzimia. Moyo umeuokota. Nimempenda mmoja. Hizi hisia nitakwambia how I feel. How I feel. Nitasema mi. How I feel. Nitasema.
First day tulipokutana tana. Moyo kadunda, macho yalipogongana. Hapo hapo tukapeana namba. Tukapeana namba. Namba. Ukweli ulinivutia. Sijajua za kutabia. Na moyo ndo umeridhia. Ila nina imani una upendo. Ishi nami, baki nami. Naima forever wewe nami. Mitihani, changamoto tuzishinde milele.
ishi nami, baki nami, daima faraga wewe nami, mitihani, changamoto tuzishinde mileo, penzi letu liwe na
tabaki na mi baby. Alisema hata ajendani ya mhonge ni mniani. Tukifika kitandani tanambio kweli hani. Oh halafu wambea, tumetumia
kutupia mbali, wakiombea maneno sio mali.
Alafu huyu
ananipa pendo, ananipa
DHK
wake nimeza ma nimepaga, nani kwenye tendo ananeka sawa.
So she call me
daddy, 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 daddy.
No man ananita
daddy, 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 daddy.
Chibi, Jaffa.
Kupendwa mwe, mwenyewe. Sijui hata mimi niwaeleze ezeje. Ah, na kipanda juu mimi nashuka chini. Oh haya. Ah, vimaji maji flani hivi kitanda. Kihaya. The way she call me daddy. Napandwa na mi daddy. Kumbato kwa baridi. Mihoi
ananipa pendo, ananipa dawa. Wake nimezama, nimepagawa. Ndani kwenye tendo, ananeka sawa. Wake nimezama, nimepagawa.
Lasa shiko
mindari.
Nitaga my love. Mchana na nitaga baby, baby. Usiku na nitaga wabavu. Halafu mama nyemi yendo tamu yangu.
Yeah.
Asubuhi na nitaga my love. Mchana na nitaga baby, baby. Usiku na nitaga wabavu. Halafu mama nyemi yendo tamu yangu. Akiamkaga nasema nanipenda, hawezi kuniacha. Hata apewe nini hawezi kunipa. Amesema mi wa mwisho kunipenda, hawezi kuniacha. Hata apewe nini hataki kuniacha.
From the head to the toe we bado ni top notch. Baby girl kiwa kwako najipata. I'm a city boy ila we ni master. Kigusa kinita yani come. From the head to the toe, we bado ni top notch. Baby girl, kiwa kwako najipata. I'm a city boy, ila we ni master. Kikusa kinita yani tam.
Shika moi, shika raw. Jumapeo alike. Washa wone na kugenda, na kupenda kama holiday. Kwanza unako nipea mambo mazuri, mambo yeah. Kuna leva wanna show you. Loving you, I swear and I dare. Unawaringia, ringia. Kiona wanalia, wanaumia. Sipagawe na madudu, kwani mindo baba yao. Okay baby, ringa ni vimbe. We share body, we are one body. Me want nobody. You my body, you my fantasy. You my everything, girl.
From the head to the toe, we're bad on the top notch. Baby girl, kiwa kwako najipata. I'm a city boy, ila we ni master. Kigusa kinita yani kam. Yeah.
Scott.
Ah, yeah, yeah. Ooh, but I'm a boo. Kutoka alo, eti nani ana namba yake. Hapa kuna teni limezagazaga, nani anabajua kwake. Oya hapa kuna teni limezagazaga. Umbo lake pale yanga anavara ucho.
Namba nane
kifuani kila sana tembea na masa.
sasita.
Moyoni mwangu huyu mama nimempa diara
namba moja.
Kiukweli nimempenda, ila ndo sijui nifanyeje.
Hata mambo
kwenye mashavu yake anatushimo huko na huko. Kajaliwa sura, kajaliwa shepu, mashallah. Huko na huko nimechoka kumuota usiku na wewe seka. Somebody mwambie mimi zake nampenda, wala hiyo nampenda sana jinsi alivyo, nampenda sana jinsi alivyo simple, nampenda sana jinsi alivyo, nitafanyaje? Nampenda sana jinsi alivyo, nampenda sana jinsi alivyo simple, nampenda sana jinsi alivyo, nitafanyaje? Nitafanyaje? Bauni nitafanyaje?
Anavyotabasamu wanaponipa ham, sura na umbo lake basi lanipa wazem. Nataka kumfuata, naogopa kinimwaga. Umbo lake pale Yanga anavaa aucho, kifuani kila saa natembea na masaa. Moyoni mwangu huyu mama nimempa diara, nimempenda ile ndo sijui nifanyeje.
Ukizunguka uwezi mpata kama yeye. Nina wivu, oh wivu, oh baby nina wivu.
Pieces, oh, pieces, oh. Nikiziona moyo unadunda tena.
Pieces, oh, pieces, oh. Nikiziona nikiziona moyo unadunda tena.
Jamani
moshi uo, moshi uo, nikiona moyo unadunda tena. Mikeka hiyo, mikeka hiyo, nikiwaza moyo unadunda tena. Hivi ujana upoje?
Ujana upoje?
Ujana upoje?
Ujana upoje?
Hivi ujana upoje?
I did my own, you just shake your nyashi for where I did drink of kokoro. I did for river, and then casting my net, you decide to show your bolero. Waiting, I know do for you, now waiting you want, I did do it nice too. Mana, emere no me for choco, di love for biri. Na, 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 na. Nyashi na nyashi, nyashi na nyashi, nyashi na nyashi, oh. Puresi na puresi, oh, when you're big, you're small, oh. Nyashi na nyashi, nyashi na nyashi, siti rechi makisi, oh. Siti rechi makisi, oh, ike enda maaisi, oh. Shiki na yo kilori, shiki wea.
Fresh party mix. Fresh party the mix. Fresh mix with DJ
DXK. Hey guys, you know what it is? I'm just here chilling with the baddest DJ. DJ DXK hitting them high.